Iziyo yami, kuluma lengqondo yami, nenzi imithi nginomlomo wami, nijayele iphimbo lami ukuthi, lo mculo wami, awona ukulwa izinto ezingathi shu, shu, wo shu.
Yile ngibonayo, sengathi amakhombo, we makhombo namakhombo kazi. Singatha makhombo kwe makhombo na makhombo gazi
uphendu pelela mabu kona bantelelayo ningaba nake shona banzi isinba lakhe lizanda nithi wehibi
yile ngibonayo singatha makhombo we makhombo na makhombo gazi
uphelele uphendu pelela mabu kona bantelelayo ningaba nake shona banzi
isinba lakhe lizanda nithi yile ngibonayo singatha makhombo we makhombo na makhombo gazi
Oh,